feeling like you a hustle.
Touch the sky.
Man life yangu kutoka ghetto Changani. H-I-O-P, H-O-P to the fullest mzuka. Unaweza uliza MC Spook, Sedupe. Ha, mambo bad. Sikia swag sasa. Sikia, aha, mambo bad. Ha, life till I live it. Ha, knock off my trigger. 14 years old man. I'm kashuja, niko kasoja. Nimekro ghetto tuku Changani. Life imekuwa struggle, eh? Mama kihustle, huku pengine anakosa man. Akisukuma weed, ganja, saa zingine anatekwa, eh? Anasanywa na magava, eh? Anabaki ametoboka, hezi sema ene. Mama, eh? Najaribu kujaza mapengo ya msoto. Na hustle, oh, naingiza kwa mzengo. Life is hard, this hip hop. Na yudo tunaita atikicha, eh? Wanasema nimeingiza sana, sijui nipate fame. Oh no, lakini uongo. Eh? Mini mengiza kwa game, junaisho upendo. Kisa seke naifanya chapa. Uliza Sedupe. Nawapeleka back kwa street. Them days feeling nikiwa hustle na my boys kwa hood, eh? Napokonywa shit za mi nachanganywa. Oh no, nanyanganywa. Oh, na big my brother. Oh, wamekuwa basta bully. Oh, karobo, eh? Wananipokonya shit za mi hata zikuwe robo. Oh no, nangiza karobo kwa kwa game. Nimekunja sura. Oh, nimejiami niko arm to the tooth. Loaded car na bazooka. Oh, M16, Sedupe,
let's
me, eh? Niagushie track, man, na wachapia vile mina fanya hapa ghetto. Na kwa street, vile mina hustle. Oh, eh, tunakumbuka wale makanjo. Wakitu time kwa street, wanatunyanganya shit za si. Oh, no, eh, wameenda na male, tumebaki hivi. Na mkangwara nimekunja sura. Oh no, nasema hustle lazima nitashiba, eh, nangiza kwa ghetto, kwa street, kwa hood. Na hustle kama kawa, na kuchukua mkokoteni ya mi. Oh no, nesikuma, natembeza kwa baro. Mdogo mdogo hadi downtown kwa Mr. Brown. Naze, hebu nipe kishit kimoja. Oh no, life, imekuwa struggle, eh, jama kaniambia, oh, zime dead. Juzi nimetekwa na gava, hata ni sina ene. Oh, maliza mi wamezichukua. Nakumbuka na damn days nikiwa kwa streets. Oh, makanjo washani nyang'anya shit zangu, mahoka, mabroka wataki kwa streets. Oh no, he wameishia na male. Nimebaki vile vile. Maniga. I'm trying to make it in black and white. Manika hip hop, hey, siyezi kuangusha. Hata wakinipeleka 6 feet anda kama Park na Bibi. Man, hey rap, Unita Suspect Zeda, Chuo Records.